Yeruero.
Webali nyomu na Feiranga Musa. Ye minister mbeza vunainzi wakubia nsimbi na okutekira tekire gwanga Amos Lugolo vya sabiba naka yungo kwa gali nye nkula kulana webaba ilaba kubulu kuka mwavo awebana sobulo ukuweli ilaba na babwe na okubate gigira ebisera byomaso. Latifa Nalubowa, Jali Oluyoro.
Minister Golobi mbwabada gulawe chizimbe chesomeo ya kids care, nursery and primary school na okutikila abana ba top class nga somero inoli sanjwa kuchalo chisao mtauni kanso ye Kayunga mulisu kutie Kayunga wasinzi idena kubiliza wazade okongela okuzala abana nga uwe wakorelida Golobi mungeri yemu ayongedekela nasaba wazade okuwa abane mmele kumasomero kubanga gwegumuku musinji okuzimbo omwana singa abera atandise okusoma
koleta kona na dalo kubanga owerero omwana najja mu somero lino mu kids care kitegeeza nti okola contribution nene nyo okuzimba ekitundu kyaffe njagala kubakubiriza mutuukirize ekiragiro kya Mukama mwongere okuzaala mujuze ensi ne somero lisobole okujuza abaana tewali mutawaana gwonna olunaku lwe lumu luno baagala okubayuzaayuza era mwebale kubambaza bulungi n'okubaliisanga kubanga omwana batugamba mu early childhood mwasobola okufunira amagezi omusingi ogumuzimba obulungi ate asobole okubeera ow'amaanyi ennyo mu maaso.
Wano navuganya kushifo ky'omubaka omukyala mu disitulikiti eno ye Kayunga Margaret Nabiye wasabidde abazadde okuwa abaana obudde nga bali mu luwummula awamu n'okubayigiriza empisa n'ennono.
Ekateeka abaana bano ebigambo ebyo biwuli kitaba ebifaanagana naye byawukana okuteekerateekera omwana kyekino kyetukola essaawa zino kubanga twateekerateekera obulamu bwawe mu maaso na tuwa sasulia school fees na yate boy tunabate tuwa tese tese ujiope kanga na ese tezo sasa niza isho masa tuja zijamu la mwa nore shokase ya kanongabana wake doku kuta mikono jamfe sawa wazada wana wafetua huku hunde wana wafetua huli lile tuwaguse unono eyo mana uomu tukavu tunayomu na ya kuya wafika wana wafetua kuze gawalunji gawachukumifu atenga pampisa
ye wakwali Philip Singa ye mkulu w'essomero lya Kids Care Nasaland Primary School agamba nti ebyensoma bye Kayunga balina okubikyusa okuva ku byedda bidde ku mulembe omutebi guno.
Abazadde twagala okukyusa ebiyingigiriza bye Kayunga ng'abaana basomera mu mbeera ennungi. Ekyo tukikola tutya? Nga tuteekawo ebizimbe ebiri ku standard. Ekyo n'ekizimbe ky'olaba nkiguddewo leero mu maanyi gange mu birooto byange nga nfuba okutuukiriza ebirooto bya Kids Care Bath. Kids Care ezaalibwa ddi? Ezaalibwa mu 2015 nga tennaba na kuweza myaka 10 eyina an asset, one of the big buildings and strong modern building. Ekyo kiraga ki? Nti Kids Care bagiwa emyaka 5 mu maaso URC myaiwaka periodically nina planning term yange emyaka 5 bwe ginnema 10 teginnema.
Radio Simba, Latifa Nalubowa, Kayunga.
Bwe bali nyomo naffe Latifa Nalubowa, Kayunga. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yekutusaka amawulire gaffe gano edakiika ziri 13 zezakayita ku ssaawa 8 ez'emisana. Bwegatya amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 10 ez'olweggulo tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.
Abo ge gabadde amawulire ku Radio Simba.